magonjwa napona nikikuona. Kama kikombe cha kahawa tunapokezana, hata sijali wakitutukana. Yani kinanifanya fari na wape habari kutana ona vitexti vimessage. Oho, nitawa mtu natabataba kama kuko nataka kutaga, kama miba nataka kuko sitake baga. Mchezo ni kiuno ukeke kama taga wanimaliza, yeah. Chonde baba ni shika shika shike mapada,
mina mchezo ya kusungu waga gaga,
kisha tende tuka ibunja bunja michaga.
Wanimaliza, yeah.
Shikilia
mama,
shikilia.
Shika 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 shika
shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia.
Shika 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 shika.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do, what to do, what to do. I'm going crazy. Watasema mimi roga roga, umenishika shoulder shoulder. Hatupandi gari wala boda, ukichoka ndakubeba beba. Ah, Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mimi na wewe tunapendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama, na kwa neema za Mungu ipo siku tutaoana.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do, what to do, what to do. I'm going crazy.
My love,
taba taba kama kuko nataka kutaga, kama miba nataka kuko sitake baga. Mchezo ni kiuno ukeke kama taga wanimaliza, yeah.
Chonde chonde mama ni shike shike mapanya, minda michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tukaivunje vunje michaga.
Wanimaliza, yeah.
Shikilia
Shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia.
Shika 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 shika
shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia.
Shika 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 shika.
Take five now. Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.